Error on the beat.
They're still talking about it. Oh,
Zishida za watu kanazo kanazo sekusikia buda kanazo kanazo maneno za watu kanazo kanazo hizo form za wase kanazo kanazo unapo buda sekusikia
sekusikia
story za morio buda sekusikia
sekusikia
unasema nini alidu sekusikia
sekusikia
chorea chorea buda sekusikia
sekusikia
jweke buda hiyo ni mdomo
mdomo mdomo
jweke buda acha mdomo
acha mdomo
stories as hey
new mama
shut it up nigga acha mom
acha mom
deli do hey bonyana
bonyana
hii ni usu
hey
new mama unaniambia ni du
hey
acha
fall
stories as hey chorea
chorea
bana
chorea
bana keep it to yourself, nigga. Usiniambie.
Niambie.
Alipandishwa cheo. Buda. Usiniambie.
Niambie.
Alipigwa na wife. Usiniambie.
Niambie.
Sikusikia buda. Usiniambie.
Niambie.
Keep it to yourself, nigga. Usiniambie.
Niambie.
Alipandishwa cheo. Usiniambie.
Niambie.
Alipigwa na wife. Usiniambie.
Niambie.
Sikusikia buda. Niambie.
Niambie.
Ejo bano ainusu
ainusu
bonona niambia lenda kususu
mbona
honestly hiyo
nyumade
chorea stories wase
hey
yeah keep it to yourself nigga sinlete
sinlete
sina interest nigga keep it to yourself
keep it to yourself
hizo riba zase jk
jk
sikusikia buda
jk
Jweke hizo shida za watu kanazo
kanazo
sikusikia buda kanazo
kanazo
maneno za watu kanazo
kanazo
hizo form za wase kanazo
kanazo
unanibo buda sikusikia
sikusikia
story za morio buda sikusikia
sikusikia
unasema nini alidu sikusikia
sikusikia
chorea chorea buda sikusikia
sikusikia
jweke buda hiyo ni mdomo
ni mdomo
jweke buda
acha mdomo
acha mdomo stories as buda ni mdomo
mdomo mdomo
shut it up buda acha mdomo.